Remember where you got it from. Zambian Music Plumbers. Co.
Nangu pinsange. Ine shishibe Ine njikalila fie Muli mwe Yesu Nango pinsange Ine shatine Ni mwe mwai katilila Umwe owani Ifili kuntanshi
Ifili kuntanshi Ine shishibe Ine njikalila fie
Nangu pinsange,
nangu pinsange, ine shatine, ni mwe mwai katilila, umwe owandi.
Ifili kuntanshi, ine shishibe, ine njikalila fie, muli mwe Yesu. Nangu pinsange, ine shatine. Ni mwe mwai katilila mwe owandi ifili kuntanshi
ifili kuntanshi ine shishibe ine njikalila fie muli mwe Yesu
nangu pinsange
nangu pinsange ine shatine ni mwe mwai katilila umwe owandi
Kumona kasuba kalelo te kumakayandi nikuluselwenu mwe chibinda wa mweo ukupemo mwela walelo te kumakayandi nikuluselwenu mwe chibinda wa mweo ifili kuntanshi
ifili kuntanshi ine shishibe ine njikalila fie muli mwe Yesu
nangu pinsange
nangu pinsange ine shatine ni mwe mwai katilila umwe owandi
amalwele tualwele na banandi tabapolele lelo ine nalipola ni mwe chibinda wa mweo Ama sanso twali monaba nandi tabapu suike lelo ine nali pusukani mochibinda wa mweo ifili kuntanshi
ifili kuntanshi ine shishibe ine njikalila fie muli mwe Yesu
nangu pinsange
nangu pinsange ine shatine Ni mwe mwai katilila umwe owandi
Ati nangu finsange Ati nangu finsange Oh Ile londi na maka Bambi na valuala Ndina kuno kuchalichi Nde imba no kushana Echo mfuile na mutotela Chibinda wabugumbo Teku makayani awe Ati ifili kuntanshi
Ifili kuntanshi Ine shishibe Ine njikalila fie Muli mwe Yesu
Nangu pinsange
Nangu pinsange Ine shatine Ni mwe mwai katilila Umwe owandi
Ngafilia mwambi katata Gachibinda wana mashonse Efyo no mwe owandi waba Ngafilia
Gafilia mwambi katata Gachibinda wana mashonse Efyo no mwe owandi waba Mumindo yenu
Ngafilia mwambi katata gachibinda wana mashonse efyo no mweo andi waba ngapilia
ngapilia mwambika tata gachibinda wana mashonse efyo no mweo andi waba
ngapilia
ngapilia mwambika tata gachibinda wana mashonse efyo no mweo andi waba.
Fire away. Inenji kalila fie mulimwe yeye.